bonani le indatshana isihloko sayo idili letiye lasiso wethu ilotshwe futhi ifundwa nguNokuthula kaMazibuko Msimanga isihumusho sesizulu ngubusisiwe phakade sawubona igama lami nguPrincess ngihlala eSoweto eningizimu Afrika yikhaya lami leli kwanombolo 7911 ngihlala nobaba nomama kanye nabafowethu ababili abanomsindo uKhosi kanye noLefatse kanye nenja yethu ebanga umsindo uDombolo ubaba ugwetshelwe ukuthi angaphumi ekhaya ngamanye amazwi akuvumelekile ukuphuma ekhaya lethu futhi akukho umuntu ovumelekile ukuvakasha Ubaba uthi kuyaliwa ngenxa yokuthi uhulumeni ugcinela konke okuhle abantu abamhlophe kuphela. Esowethu izindlu zethu zincane kanti nezikole zethu zindala futhi zinofa. Kusekuseni kakhulu. Umama uyangigona bese engiqabula. Bese ephuthuma emsebenzini wakhe njengoba engumhlengikazi emtholampilo wasePimville. Ngiyesaba. Kunamaloli amaningi amasosha ehlenyuka emgaqweni esihlala kuwo. Ubaba uyazama ukungenza ngijabule. Uthi, Princess uyintombazane enomusa ehlakaniphile nenhle ukwadlula wonke esowethu. Amehlo akho ayakhazimula futhi kukhanya nelanga lapho umamatheka. Ubaba ufaka iculo likamama uMiriam Makeba. Elithi, Malaika, nakupenda Malaika. Malaika, nakupenda Malaika. Njengoba sekukhala umculo, angisawezwa amaloli amasosha angaphandle. Ngiwela ezingalweni zikababa bese ngithi we baba ake sibe nedili letiye ubaba uyangishwiba ngizungeze umqondo omuhle lowo princess malaika nakupenda malaika malaika nakupenda malaika amasosha angaphandle awamenyiwe edilini lethu letiye kumele ngizilungiselele akumele ngichithe isikhathi Ngiqala ngokugqoka ingubo yami eyintandokazi eyombala esasiliva ocwebezelayo. Ubaba ukama ngebhulashi izinwele zami eziyisihluthu zibe yigoda eliyisidudla. Bese engifaka umqhele ocwebezelayo onombala osasiliva. Ngokuphazima kweso ngideka itafula. Indwangu yetafula ecwebezelayo enombala osagolide sekwenziwe. Izinkomishe kanye namasoso okuhle sekwenziwe. Amathispuni acwebezelayo sekwenziwe. Izinsiza zokusula zawo wonke umuntu sekwenziwe. Ama queen's cake, ama gwinya kanye nama cookcester ane syrup kababa ane dumela sekwenziwe. Kusenjalo ugulukudela endlini uKhosi uLefatse kanye noDombolo. Shwi woof woof baka. Qaphelani bo kumemeza ubaba. UKhosi uLefatse kanye noDombolo bahlala phansi bese bethembisa ukuthi bazothula. Bese sizwa ukunqonqoza emnyango. Nqonqo! Ubani kubuza mina? Ubani lowo? Emnyango kume uMama Miriam Makeba. UMama Miriam Makeba Usevakashe umhlaba wonke futhi wawina imiqomelo eminingi ucula ngomusa kanye nenkululeko ucula ngothando kanye nokuthula ucula ngokwakha iningizimo Afrika entsha uhulumeni akamthandi umama Miriam Makeba. Kanti uselapha manje endlini engunombolo 7911 futhi uze nomngani wakhe odumile. Nemukelekile edilini lami letiye. Ubaba uHugh Masikela ufutha icilongo lakhe bese esihlekisa. Ngibathelela itiye le rooibos bese bencoma bengitshela ukuthi limnandi kanjani leli dili letiye. Ubaba uthi phela lenziwe yintombazana enomusa ehlakaniphe ukuwadlula wonke eSoweto. Malaika nakupenda malaika. Malaika nakupenda malaika. Kusenjalo sizwa ukunqonqoza emnyango. Nqonqo, ubani kubuza mina? Ubani lowo? Emnyango kume umama uNadine Gordimer. Umama uNadine Gordimer ungumbhali omuhle kakhulu. Ubhala ngokuthi kumele wonke umuntu akhululeke kanjani eNingizimu Afrika. Uhulumeni akamthandi umama Nadine Gordimer. Ulapha manje edilini lami letiye. Ncinci laze lamnandi leli dili. Kusho umama uNadine Gordimer. Ubaba uthi phela lenziwe yintombazane enomusa ehlakaniphe ukuwadlula wonke eSoweto. Malaika nakupenda malaika. Malaika nakupenda malaika. Kusenjalo ngizwa omunye onqonqoza emnyango. Nqonqo, ubani kubuza mina? Ubani lowo? Kanti ke kukhona umama uWinnie Mandela. Umama uWinnie Mandela ulwela inkululeko. Ukholelwa ekutheni kulingane wonke umuntu. Uhulumeni akamthandi umama uWinnie Mandela. Kanti ke ulapha manje endlini yethu encane. Umama uWinnie Mandela uhlala phansi bese ehlanganyela edilini lethu letiye. Nqonqo, nqonqo. Ngubani lowo? Emnyango kume indoda efuna ukuthi bonke abantu bahlalisane ngokuthula. Ithi kumele sakhe iNingizimu Afrika entsha. Futhi sifundise umhlaba ngothando. Siyakwamukela edilini lami letiye baba uNelson Mandela. Ubaba uNelson Mandela uzitholela indawo yokuhlala etafuleni lethu bese ezitika ngeQueen's cake. Kunendawo eyanele yomuntu wonke ngandlela thize. Ubaba uthi, Princess uyintombazane enomusa ehlakaniphile nenhle ukwadlula wonke eSoweto. Amehlo akho ayakhazimula futhi kukhanya nelanga lapho umamatheka. Malaika nakupenda malaika. Malaika nakupenda malaika.